on the beat. Spice Diana. Banu batemu temu. Teba uli disantuli kuchizivu. Ah, antikali antikali. Necho chikwa kari. Kari. Kato kato nuka kutemi mbali. Kari. Inchi vuse kari. Antikali. Ah, antikali antikali. Necho chikwa kari. Batufa kukume basi bakawani Nakole vya majani basa basukari Mbube itaba sikari
Tebali na chisaba tunye gange nyanya Nekuwa singa gamba chimwapana
Okikari ah, Antikari Antikari Necho chikwa kari Kato kato nuka kute mimbali Akari Nchi vuse kari
Antikari
ah, Antikari Antikari Necho chikwa kari
Bantu banzikiza
Omuntu, hey. Omuntu Basawa mwige kuhiwa iso omuntu Na ye muntu muno Watulu kunye na ye muna Uganda Oh,
Mwana mchali, you deserve some respect Toe vitiwa ni all the aspects
Uli kumuli mundi kumuli mufine Kwanga litueza gafa
Ah, antikali, antikali Necho chikwa kari, chikwa kari Kato kato nuka kute mimbali Kari, inchi vuse kari
Antikali,
ah
Batufa kukume basi bakawani Nakole vya majani basa basukari Mbube itaba sikari
Batula bakutifive buza buza Na nyimba za feba zeweleza
Basirina Just chifiriza Bantu banzikiza
hey. Uli omuchali you deserve some respect To everyone in all the aspects
Uli kumuli mundi kumuli mufine Kwanga litueza gafa
Ah, antikali antikali Necho chikwa kari
Chikwa kari